bigenderera wabeerawo ebintu bingi ebisembera onagamba bikowe wobivemu olwokuba kyeyasuubira tekinnaba akulemesa buli lwalaba ng'ogenda omutima gwe mukawu wadde omwagala bw'otutumukoolo n'afuna obukyayi olwotajjukira bwe wasiiba n'osaba lwandibanga oluyimba lw'oluwanvu olw'okuyimba gweyongera okugenda balina ebizibu naye oluusi tebabiraga ono ku mulyango yali amanyi kusabiriza ne basaba kyokka feeza tebamulina yali Peter ng'agamba Yesu gwe nnina mu linnya lye golokoka wootera ogende byandibanga bye weetaaga si feeza naye kusituka kutambula kugenda kyenda gyalina ate kaana gy'emyaka sigimanyi wabula penina ali amugamba kyekimu waliwo ekiseera we natuuka n'entyamu ng'oli aŋŋamba omwami agenze gw'olina ate emyaka gyo ndaba nga giggwayo kyokka ŋŋamba muganda wange gwe mmanyi neegumya kuba ebigambo byaliwo gwe nsaba mumumanya jja essuubi liweddewo wandibanga omaze ebbanga okaaba naye oluyimba luli olunki olwagala
Kijja, ono zimba ewamwe, kyali.